iOS mar dambe awood uma yeelin doonta inay adeegsato website-ka dawladda si ay u hubso tirakoodka talaalka ama tacruurtooda. Isbitaalkan ayaa imaanay iyada u jiro muran qaran ah ku saabsan in loo shaqeeyo ay awood ku yeelan karaan inay ka codsadaan shaqaalaha inay helaan tallaalada coronavirus iyo sharci dawladeed oo mamnuuca isticmaalka ama soo sarida dawladda ee basboorka tallaalka. Waaxda caafimaadka dadweynaha ayaa waxay xadidaysay gelitaanka dadweynaha website-ka qayb ahaan sababta ah walaac laga qabo in loo shaqeysayo si qarsoodi ah isticmaali karaan si ay eegaan haddii shaqaalahooda la tallaaleen. Mid ka mid ah ragga la haysta dalka, laba ka mid ah shaqaalaha xabsiga Iowa ayaa laga waday in maxkamad lasoo teego dabiiqda bishan. Thomas Woodard maxkamadda wuxuu ku bilaabmi doontaa gobolka Lynn bishii June 2022, kadib markii ay dhinacyadu ku shiyeeshiin bedelka goobta. Woodard iyo Michael Dutcher waxay labadooda ahayn maxabiis cabsiga ah, waxayna almoosa gobolka Johns markii la sheegay inay deleen kalkaliiso caafimaad iyo sharkal dhaqanka celin ah intii laga guda jiray isku day baxsan. Xaaladaha abaaraha ay la filayay inay sii fidaan kana sii daaraan guud ahaan gobolka Iowa markii kabidida cusub la sii dheeriyo berita kormaha abaaraha Mareykanka. Cimilada sii socota kulul, cimilada qalalna ayaa muuqata basada dadka webiga Missouri. Codbixiyaasha degmada Clay shalay waxay si aqbaleen leh u diideen 41 milyan oo lacag caruur ah oo lagu bixinayo dhismaha maxkamad cusub, xabsi iyo xarun sharci fulin. Markii loo eego natiijooyinka aan rasmiga ahayn, qiyaasta ayaa ku fashilintay 2 xal farqi ah, iyada oo 1,544 deganayaasha degmadu ay kasoo horjeedeen ay ku cadeeyaan 766. Akhlabiyad fudadeen ayaa la baahdeen si arrinta caruurtoo dhaqto. Degmada waxay raadinaysaa in laga diiso xarun dowladeed oo cusub Vermilion. Taageerayaasha ayaa sheegtay in maxkamadda hadda jirta ay tahay mid waqtiga dhammayda iskuule markeena u baahan taageerta qaali ah. Kuwa soo jeeda cabriga ayaa doonay inay arkaan dhismaha maxkamad sareka.